soge. Ukimona kajazia Pamela Bay, ukunyuma katapira au soge. Mizuka ya tanga ya kusini kucheni, funda kitanda miuno yenye. Meunga unga mboga mama, weza konile. Nakanga funga funga mama, nishikilie.
Ongeza mafundi unijege.